kugenda kwebitigula katukirizibwa kuzina kumatera obagago kusitula nze siringa abana basajja sajja bakozesa ebiragala obutikitikitiki buba butane gataniko bakanuka guno nkubye mubala ono ye mumulekawo munonye mubali abalala talina byakugaba mugira muwemya kwabo laba tutuse tetulaga ayagala okutabula nkusaba bika mumwago tereka kutulinyirira tutambula na musono labayo bwe tudigideno tetuwulira nkalamata siri kukobaganya ndikwagala ngije nyebasingira mukwano eno balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano eno nze siri kukobaganya ndikwagala nga nyebasingira mukwano eno balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano eno wulira we kutambula guno mukwano gutusene kukalira tusene mukala kati abayeno mfuse wa kiragala sewama wazijukiza kulya mukwano ogwe wakakukidiba mwena bantunulira wano mufe waze mbulago kulaluka wambunabuna osana kwebaza kuli kimugwe wabula wakiyiga labanga babana batambula basatira tebakalambala tebamanyi kubigula kanoko kanyumye katalika butalika webamotoka temanyi makanika owenugukatira babwe kimunuguna kusaba bera noyo gwolina yaperuka siri kukobaganya ndikwagalanga nyebasingira mukwano eno balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano eno nze siri kukobaganya ndikwagalanga nyebasingira mukwano eno balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano eno nyuma ndine sita ebyo kuwanka wanka na bita kati nkufuli dedaladala maibuma mungu ya kuhumbira mkatiba papa bobana bali wafunye chikacho jagala nkulange kwa luchazo ya
wabula ungomia uliru chanzo chanze tambula mpolanga chikatapira pereza kujita takule kumkobote unusimu kuhira na kapera wamadia ulira mkuhulira mungyo kanze babali balowoza malala siri kukobaganya ndikwagalanga nyebasingira mukwano eno balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano eno nze siri kukobaganya ndikwagalanga nyebasingira mukwano eno balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano eno